o Niger le code
pénal leydi Niger talki série A e talki la mordi leydi ko watta der talki série A datol mun kembe didi e chapande jeetati e tati kan holli yanugol na tetere kan woni yaade e joomun ko hana no muyuno hano goriyo tefa walda e deekum ko hana no muyuno na chama do joomun na kulina dun talki série A leydi Niger yardoraki e mun denne datol kembe didi e chapande jeetati e tati no haliri ko neddo fu handa tilsina bandum walda e mun
der dewgal rewbe no kolle mardi bondi e golle hirnyere do leydi Niger neddo no hi'a nano fotta irrewbe be na
general
to duudal ko rewbe gadante fu der tuudi seria pamataadi deni gorko on hinni no torra debbo on fa waddi haddo chaka mabbe fa yotti to ittol yonki na fiyande sattune don policibe na gendarmabe na lokotorobe no andina horebe kawjibe e filla ka handen deni ciwama der himbe no wodi e hersina nangata e wangina fi'o hano joni a heban rawbe mawbe kabbanabe nabe kabbanaka deni iri fi'o hewti kebe ibe nana hersene be nodda joomun to suudu kite
de voir des dossiers de viol
joni de der dewgal gorko yani e deku na e debbogom mo yana hemu on dume hani wadude
deko vous êtes victime de viol
mo fi'o hewti no wawi yade loktorore na maternité kokka neddo talkuru ko latanto neddo seeda to suudu kite wakati fu ko debbo na gorko tetira e sembe to no wawi yade to gendarmabe na to policibe na to procureur
au bureau du procureur
dume woni jukkol gol janudo e debbo jukkete
ki kon komel le
to neddo fu nangirado e fi bondo o no wawi nangede kasu dubi sappo yade dubi lasu deni joomun sami e tukalel pamarel ana gel dubi sappo e tati to neddo no wawi nangede kasu dubi sappo e joyi yade dubi woronja ngada mun gadanado tetre no wawi ami hakke mun do ko memi hakkillo mun na bandu mun do ko wadanado
le préjudice moral ensuite le préjudice